게 말이지 너의 우연이 게 말이지
아도 그 부부는 나우 과구
도비야 나우 과구
아도 그 두비야 에리마검
두비야 에리마검
헤비리 헤비리
헤비리 제하노
다무무가 불누와야 버크니메크 포두슬리프 구원업이 주제류와
바나누마 권대권대
바나누마 코켈로녀
바나누마 권대권대 바나누마
가마바나누리
바나누마 권대권대 바나누마
예둔두 영위로
바나누마 권대권대 바나누마
Na na na, you're so.
Give
me both of
kedu ka yi sinwe ze n'obodo
kedu ya weze
kedu
ya weze
ani nilo anya na malo ya weze nyi ko ya bu
kedu ya weze
asimugwo mma sikereke na agina chemba
kedu ba kunna chemba mufti omiri ko bafu ko ko onya kedu ya ka we me kedu wa mari ebuani ya woni de ga ni
ndi bai biko kwani bo nu nti
asekwa nkwo uchem nsika ife melu mma weze
na na ni ya ife melu mma weze
Awunu chakam ntino era weze
anyi chọrọ onye ya go onye ya weze onye gbafugo mmiri umuazi ana ngu ndi ke ya gani nwanyi ana ngu zuo ndo ana zuru na akwụkwọ
ana edu kwe na onye ya weze
na zuru umuazi na da scholars
eze nne ya uloke na eze aka akọcha akọ eze na ofu nko
wa 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 mba 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 we mana okwa na asi na okwa gbe nwata na aka na ralu we osikwa na enye nye It's all right, I'm
Mba, Ajum,
can you hire a jewel?
Oh, can you hire a jewel?
Can you hire a jewel? Can
you hire a jewel? Can you
Ejelu mi benu budu humu anu
Humo, humo
Muna nde nu na nde ana
Humo, humo
Anyangu no naka nim
Humo, humo
Ana nom nakebe
Humo, humo
Nama njozi bikuku
Humo, humo
Ovi apu nonu ro
Humo, humo
Yeputa no ya beze
Humbo, humbo
Ebeni na nada gala gala
Humbo,
Kahasu jevenzu no ramu
Humbo, humbo
Weluna ketoke no bichubu
Humbo, humbo
Hasi nanchine buayo
Humbo, humbo
Sine dine liaja
Humbo, humbo
Akum neti humbo
Humbo, humbo
Nato bung pulu mobi
Humbo, humbo
Odu modu nebu ago
Humbo, humbo
Maru ruchu plodu mebobi
Humbo, humbo
Kowa nebu nezu oriku
Humbo,
humbo Ebucha nebu finanya dia no koko
Humbo,
humbo Hawa lo kili no nyaku kobo nyama
Humbo,
humbo Jiyo kili no yamba lebeli mava
Humbo, humbo
Hasi nugo neliawo
Humbo
Abo watala kalafia nugu ya dapana
Humbo Humbo Humbo
Kelano ya beze
Humbo bembem
Humbo Nova kala ya beze
Humbo bembem Humbo
Udene belubanyu puno nyenta
Humbo bembem Humbo
Ufodu na muamu
Humbo bembem Humbo
Ufodu nebulia
Humbo bembem Humbo
Asena kala neliozu
Humbo bembem humbo
Kabo nitekwanu mbedi ogu
Humbo bembem humbo
Unjise mwamife Abo yogu magana
Humbo bembem humbo
Tuo yoba nirudi ochi
Humbo bembem humbo
Wanka tabuli beli
Humbo bembem humbo
Akanga nezo na kupondo
Humbo bembem humbo
Mwanyi na podede no fuanu
Humbo bembem humbo
Kogo no luko nyolialo
Humbo bembem humbo
Afie jimbe fibe na ruangungo
Humbo bembem humbo
Ono kwisi nabo
Humbo bembem humbo
Siku kwa kemwe nofe
Humbo bembem humbo
Atubi nwagiri gankata
Humbo bembem humbo
Onye talaru ya marili
Humbo bembem humbo
Onye wane na bwajebu
Humbo bembem humbo
Ona ko kwiku anya
Humbo bembem humbo
Ezi opu weloke
Humbo bembem humbo
Yaba fakolu kona nibo
Humbo bembem humbo
Ochucho balu kwaka
Humbo bembem humbo
Ifene mi bobu ni mimi
Humbo bembem humbo
Ebwebuli ibe ya napia
Humbo bembem humbo
Eke dodo mbembe adodeke
Humbo bembem humbo
Ane shoshi otobiana
Humbo bembem humbo
Amuru neji yobwa kuchunga
Humbo bembem humbo
Ude nevlo mwane ya buonu
Humbo bembem humbo
Ayacho ya gunu nobi
Humbo bembem humbo
onyanyu kwara nwa nwanne cha
ugbo bembem
ajọ omume na-ezi na iwedu n'obi
ugbo bembem ugbo
agbọghọ aji ibe ya mma
ugbo bembem ugbo
onyanyu kwara agụ agbọghọ agụ na nwulede
ugbo bembem ugbo
n'emote igo ifere adịghị eme gị ọmụ na ifere na-eme gị ma gold mota idiot
ụtọ nwanne wuru na ndụ
ugbo bembem ugbo
ụmụ igbo onye gbozi na ali ndụ
ugbo bembem ugbo
balụta ụnụugwu aṅara
ugbo bembem ugbo
ọmụdo n'ugbo nye ya nwa nwade ya ọnụ
ugbo bembem ugbo
ndị a na-egburu usoro gada
ugbo bembem ugbo
amaghị na usoro gada bụ egwu mmụọ
ugbo bembem ugbo
nwere ebu na o dabara gara uko cha
ugbo bembem ugbo
ọkụ ugbo akwa mimi ọ na-ada efe kwu ọga
ugbo bembem ugbo
adụkwu na ọ dara ugbo dinta chụga anụma enwe ego onye mgbachido ya bụ nkwụkwụ narụ n'efu
ibu
arụlụ eme ego nchịkọ melu di ji arụ na ifeọkọrụ n'ubi onye zere ibu mbụ n'obi atakara ọbụ ozi ekene ka m jiri bịa amalụ si ebi ngụ amalụ n'ọdụ nsọ nkwudoru ụkọ ọgụ mmadụ ka eji aka robinson chukwu dị mma eji na-anwụ n'ọgbọ ọgụ
ụrụ
mmadụ na-atọ ụtọ
onu
egwu nke ibu ọjụ ụlọ asị bịa bụ nnụnụ ọfọziri nke ego ya eme nsogbu ara ka ọrụ ụsụ elurodife enyi na-ata naya ebudu chi ga-azụ ọdụm ka ọ na nlọ kamakụ na aka n'ụzọ n'one emeghe kamakpọ n'okwu ọza gatarọ iru jeba azụ arapụrụ ọkụ mụ mbi ụzọ ọ gachalụ okwu mkpọrụ n'unu za na mba za nke ego amarelichalụ okwu wake aka maka uru na isi ego ọ chọrọ mgbada mụ ibịa bịa kwurozi wele ebunu na ya aka ifedo mmadụ godube ha
jiri
ya mi na mpịọ mpịọ
etu
o siri som ije som nnekwa na ọṅụ jukwolu m
onya
gbalụ bịa gbalụ ọna
ru
agara ịtọ ya mụ
ezi
enyi m si rọbi
amụnaghị
ụgbọlụ iru ndụ
meli
ikwu meli ife ihe egbu dị na gị onye chọrọ ka o ya emeghị ya nwụkwa ọdachi ọsọ onye ji gị ụmụ ije ọya dalili ngwọlọ
ọdị
wu olu gajọ mmadụ
na-eri
elu gị onye ilo
osisi
bụrụ gatụ mkpe
ebufere
ma jiri ya ọnụ onye ji ụlọ ife jiri du ọlide n'ido nyariba nke arụ enu echi eji unyi ha na-aga ya aja
ụkpọkwọ
ngafe uri mmiri
jenu
na-eme na ya ife
ibe
m setipụ aka gị
dadụrụ
na-agụ n'ego
ndị
na-eri n'afọ ejugu
oke
gaba n'aka akụkọ ekwuru n'ubi n'ọhịa abawanyekwu ụba
ọfọlụ
ofu nnukwu mmanwụ osisi akụ balụ n'ubi nwoke ji na-ere ana
ezọwala
ọfịa pụta ụrọ abụdụgbu eke enyi ntụcha odelukwa mkpume na nnewi ogige egbochi enyi ebunu na-eri enu
dere
Achọ asim n'okwu ndị ka okwu anụ mgbe anya mgbe ama anụ kedu emere ọlụ ikpeazụ ịlụ ego ezuru eji ikuku buli ya gee ntị ọ nkwalela ana 1.5 million a ga-eweta ya na mgbede echi ma ndị ejenti onye ọbụla ga-adị iwele nke ya ịgbakọ anya malụ onye ọjị ịnụ ọtọ na mkpo sọ gị
Come on,
onu choka anyi chiga na fufu
iye dile nye zani dala
nda bo na bia che bubuda
iye dile nye zani dala
ona bidu nyoke chekwa basu
iye dile nye zani dala
bandu woji bandu wacha
iye dile nye zani dala
fodu nde na su chando ribu
iye dile nye zani dala
maka nde na bo mba dunu juonu
iye dile nye zani dala
Tilindana tumbe kwa dawu
Iye nilene sanitana
Amana wane mwahulu nebi
Iye nilene sanitana
Onyalu juzi ya za wanke mwadu
Iye nilene sanitana
Wadi ya nasine ke golukupi
Iye nilene sanitana
Meyifane mubi
Iye nilene sanitana
Nogodo kabanko kubi yoliyo
Iye nilene sanitana
Atani ya kwa mwa hukoke
Iye nilene sanitana
Buda na go na nipa
Iye nilene sanitana
Ewe ruganda eke liye naka
Iye nilene sanitana
Sonkwebe ngwelunde nkoko
Iye nilene sanitana
Oduronjone ngwelunde nkuzi
Iye nilene sanitana
Okweli gizu na yebi
Iye nilene sanitana
Obo sisi cholundo pulu na jofia
Iye nilene sanitana
Odera melu bodo tokuto
Iye nilene sanitana
Chilo fumaya chiozo
Iye nilene sanitana
Muloko bani kwana Iye nilene sanitana
Iye nilene sanitana
Ewe guni tokili ekweluye
Iye nilene sanitana
Obya keji ajani unyochichi
Iye nilene sanitana
Ifoga nirade na nime
Iye nilene sanitana
Wone mwendu fuobi na nde mkuto
Iye nilene sanitana
Nda silimriko mbalu simili
Iye nilene sanitana
Nda tuoni ruagolo nazu
Iye nilene sanitana
Obya lo nyonu obulu jo
Iye nilene sanitana
Geji na nde nadi ntinonu
Iye nilene sanitana
Onu mwoke nekuko nugu
Iye nilene sanitana
Onu wanyi nekulugo
Iye nilene sanitana
Obya la tanye gokeswe mwenonu
Iye nilene sanitana
Oba kote nyata nonu ya
Iye nilene sanitana
Onye sila na adu na mwa Anaye duka ulu na suya
Iye nilene sanitana
Ajo mwa na balu mba jobu
Jojo Jojo Ojayabu Okechalagwo Nono mwurike jelebu Hey Anye mwuna abala Ebelingu Ojayabu Tabu kota Eshiwa akuko Mbako kwa macha mwa mewa tari odo kwa mwa
Ajo mwa na bal mumba jo budi na bal mumba bacha ya emenu neo
Iyo ele mugene
Kanaga
Iyo ele mugene
Jimofo
Iyo ele mugene
Ofudo
Iyo ele mugene
Egu toba ji wala no yelu bomba
Aibalonye
Amapone budawo
Aibalonye nanyayaga Aibalonye
Okoba wala ro wuli shoti nkukobu
Aibalonye Aibalonye nanyayaga Aibalonye
Oketo lapu ime natoya tulise guafu ime
Aibalonye
Naifofu
Aibalonye nanyayaga Aibalonye
Ugo chala chare chue chu
Aibalonye
Ake buchi yomwa
Aibalonye Nanyayaga Aibalonye
Enwe buwe nikuwa chowonye ye jenzi noramu
Aibalonye
Aibalonye
Nanyayaga Aibalonye
Ndobo do tulum di bigili gionu ona
Aibalonye
Binangwa
Aibalonye Nanyayaga Aibalonye
Kowa nokubwa katapwa ya bosisi anapwe kagam
Aibalonye
Akatapwe
Aibalonye nanyayaga Aibalonye
Bwana mwagona bobu pomili esoka mwawa
Aibalonye
Onye mwechi
Aibalonye nanyayaga Aibalonye
Anyamani tenje mbasi eke
Aibalonye
Mwana ndegum
Aibalonye nanyayaga Aibalonye
Nyanya mwako kotuwa yeke kelobo make hamusu
Aibalonye
Sinuza powekwena
Aibalonye nanyayaga Aibalonye
Mpia bata oye puta mposi ito afo kushoma aga Oshi ma afo gala gidi
Ayi balonye na nyayaga Ayi balonye
Ngwa afo na afo ma jofia lili teni fedia
Ayi balonye
Mwake kwa kukwongo ludo
Ayi balonye na nyayaga Ayi balonye
Mwudu dena kwa nkane numoli tuwa noda kwa ngolo
Ayi balonye Ayi balonye na nyayaga Ayi balonye
Ebe neba yeli una muna dike
Akidi ya
rodulu ni ofu
Ayi balonye na nyayaga Ayi balonye
Afo shindo mwana Nomu wali aludo
Ayi balonye
Mwe kujono manobi
Ayi balonye na nyayaga Ayi balonye
Odo nabani nonzu Mwagadi mwanyi nugu mwa Ebe mwa mwajulu ya jo
Ayi balonye na nyayaga
Waya nugwa julu jijule deva jugwa
Ike
chona bakudanda
Ayi balonye na nyayaga Ayi balonye
Wepo tofonje jemba jimfoni ike do nabo nabo
Ayi mwelofonje
melio mwa
Ayi mwelofenje tia jofia Ayi mwelofon
Oku konje la muna mulu natana ya japo ike
Ayi mwelofon
Meive kanko
Ayi mwelofenje tia jofia Ayi mwelofon
Namaro manyaja ni woto guko bansi
Ayi mwelofon
Bedibia
Ayi mwelofe jitia jofia Ayi mwelofo
Kana ife mwelili na nabumubu dene nafo
Ayi mwelofo Mwelo
chishine bukofia
Ayi mwelofe jitia jofia Ayi mwelofo
Orike mbu dene kudene jejido boko
Ayi mwelofo
Si nofo
Ayi mwelofe jitia jofia Ayi mwelofo
Awo mwelu nkeki beto afo
Ayi mwelofo
Jiri mwalo
Ayi mwelofe jitia jofia Ayi mwelofo
Orobo do kwebulu na fe wetive mawu
Ayi mwelofo
Ibe laflu me mawu
Kwebulu na fe wetive mawu Ayi mwelofo
Matabwe ne ena wanya ne bwe yenu
Ayi mwelofo
Ija muhanda fya
Kwebulu na fe wetive mawu Ayi mwelofo
Noron kwe jaro keke jaro ba
Ayi mwelofo
Babaflu ba
Kwebulu na fe wetive mawu Ayi mwelofo
Ewe makike ratu fogolu tunyo
Ayi mwelofo
Anu sole mwa maji upu
Ebulu na fe wetive mawu Ayi mwelofo
Obe bulu na fe wetike
Ayi mwelofo
Dena mudegwe
Ebulu na fe wetike Ayi mwelofo
Matakele bato vyo chovi mwabuwa na nisi
Ayi mwelofo Ebulu na fe wetike Ayi mwelofo
Abuke na chufe waya na tanku ebedu
Ayi mwelofo
Kusua wawu
Ebulu na fe wetike Ayi mwelofo
Oro mwata mwale ebosu Ebosu amalu ya
Ayi mwelofo Ebulu
na fe wetike
Ebulu na fe wetike Ayi mwelofo
Emole mwofo nje ti mwamu
Ayi mwelofo Ayi mwelofo nje ti mwamu Ayi mwelofo
Oku nsi akude na gwona tumbe bunkiti
Ayi mwelofo
Ayi mwelofo
nje ti mwamu Ayi mwelofo
Ntolo mwanu ebu gongi yupa nwebu iche
Ayi mwelofo
Ano dena banangiga
Ayi mwelofo nje ti mwamu Ayi mwelofo
Uri milibu kibu dobu boke jizyake
Ayi mwelofo
Mwofa yeze donkenu
Ayi mwelofo nje ti mwamu
Kambe konu do na tu sobie jesi Wenye neji ebwe du jem ife
Ayi mwelofo
ESP
Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi mwelofo
Esu nyodili nada jani bilipo Ike nga kufa wala juno yi
Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi mwelofo
Asin ancho bagu kule Bweno neme kopi siye ike
Ayi mwelofo
Ebo pepe kodike
Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi
mwelofo Ebo bife na fi usumo Potu kopo da julo yi
Ayi mwelofo
Siwa ane siye nyi
Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi mwelofo
Anu lumife bwene punu kwa nko kwodo
Ayi mwelofo Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi mwelofo
Chukuto zye ibu anu odolo me anamanu tutu
Ayi mwelofo
Mwako pido
Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi mwelofo
Kupike jatulo muwa inu obo feke gare
Ayi mwelofo
Mwepi chuba u
Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi mwelofo
Nama mifane nyonyo pi Ogwara nebe nebe bukwa
Ayi mwelofo
Mwako te dike
Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi mwelofo
Ibu katebe nebe dofanyo pi nenu
Ayi mwelofo
Mwako mato balambwa nienu
Ayi mwelofo jiti mwawu Ayi mwelofo
Ofeke malogu mado ya foko
Hu, eh, odunana bia
Ujene melu anogwa ya gaya bwe
Hu,
Ogunsi buru bonya ya ko mo gwo tola no fe
o onu na na bia o
eri anu de
o onu na na bia o
dito ta ka asu no wu na o ejire nsi ya kowa o wu lo eji agbara ya kowa na ta ka ya ta ku ka nsi emi ben eh ma ba gwa ba na na ebe o wu no ke tala aku na na fi cheri eh
o
ke be be na no kan no
te ko e
na tipu mo wezi na no fi so la eje we hwa ma no ke si eje o ka isi ana
Shakespeare uses fire song we describe to description. The stone is hardy and the fall is more, but the hole is made by constant fall. Today, today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. I became a stranger to